Kutawe bie njigirise vya waguru John Chrysostom Muyingo hawubie kolubu lwe chigere kusomero lya Gaba Early Childhood Center e Gaba omutama nyangamba je yasali deka abana bana ne bafira wo okwekenenye mbeera nga bweri mu kiseera kino. Abakulire somero lino bategeezezza minisita nti omutemu ono yasoose kutegeeza nga bw'ayagala okubaleetera omwana abangulwe ekintu ky'ataakoze. Akulira ebyamawulire ku Gaba Community Church nga yevunaanyizibwa ku somero lino, Jacqueline Sewava, abuulidde minisita nti ebyo byonna ebyogerwa ng'essomero lino bwe litalina bukuumi bumala nti ebyo si bituufu, wabula minisita n'abagamba nti mu kaseera kano tebateekeddwa kubanga bagoberera by'ebiragiro byonna ebifulumiziddwa minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza.